Lomsavuyate, ungabonise liwona.
Lomsavuyate, ungabonise liwona. Njalo ngonyaka sikhokhe imali yamasimu edlulele. Njalo ngonyaka sikhokhe imali yamasimu edlulele. Lomsavuyate, ungabonise liwona.
Ngezansi sikhaphane lesi sizathu isamatha. Woo!